wamula bieko mwami atemagana nga fesa yaka zena mutumye kibuno omuwo mwana wa balodi olimba sajja wambala amwenya nolabanga ennyanga esaze mu lujja muganda wange leero nkikubye nani muwanye ne kataga nereka nkomawo temulowooza mwegwanyiza kyenvudde nsalawo senga kunone onyabeko tutuuza omuwala kiganda kyange kiremata okulaga jjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba nga mwoyokedde lukolere omwana wattu tumutuuze manyiito wana wana byambwa olaba owanya ono nyaba ayina enkizo fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyaba alimu eggumba okutte totawonyweza fenna wetusonzereka kyabikirawo maama eno ofunye ddiki mpya bukyanga bageya neera kati bageye nti omwami ayaka bannanga ofunye enkata mpya ofunye omuzungu maama ene ennuma enfalansa weebale kutwala budde n'ogyetegereza nnyabo walonze ya lulyo kati nno togayaala nyaba abalungi bamuswaba ekyokulya omuwenga mbudde muwala wange ng'ate eno omubiita mwana gwe genda ofumbe oba obeze ennyaka mere k'ofunye ono togayala omukwano gumupiike ne bona omuwova ddoozi si gwe nnyina gumukeese fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyaba alimu eggumba mwana wa maama munnanga osanyusizza okulaba ng'ovudde ku mudaala erinnya lya singo nyaba olifundikiridde mu gawuni onyumidde mu kadaali baffe nsaba omubiite nga neebwewuluntam bikonye wakulowoozaako enaddana mbiro omujenge tubutyanga kasitaabukuumiranga mu kava ndaba n'eggoma seeguma kikooyi mukole kalyako ewaffe wabuukabuuka atereere mu layini bwemumaamire bujinga nkoko oba yalulayalule
tunamuwacacu
gwe musimbula kiri ekyalagirwa ekiravu manya otegedde kyeŋŋamba katonda musabe nga toyosa olw'ensimbi mukole nga ziwera